Take five now. Take five now. Take five now. Take five now. Wanashangaa kirema na wakimbiza, hawanitaki ila nishanganganiza, na si waachi nazidi kukandamiza. Asemezani wamekubali kwamba mimi ni so, nitafika mbali nizidishe flow. Hawanati tena wanajona cho. Samata, samata na wafunga gogo. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. 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 Wainyeshe wameyatimba vumbi taruka. Wajanja wanasanuka, washamba kina washuka. Na hii haina kufeli, songa kajibu ni kupe ukweli. Nisha pika makine ngoma, mami dudiko baka sikei. Ila mambo tu ya mekoma, hao wadau ni matapeli. Wanope wangarafasi kijiwe nongo tom na jeli. Tunao ni wangarafasi, soma garasa ni majokeli. Kigoma mushu wadeli, mkite kifala mtafeli. Asante kwa mashabiki, wanaonipa kila laheri. Pole kwa wanafiki, wanaosifu kwa kukajeli. Muda ndo mafika, tutopomba na kuwatunza na kuzomea, kisha nifanya siasa mle kuimbo nikigombea. Ewa Tito wanyosha. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. Nataka tena, hai, nataka nini.